dajimsafi.com.
Mani shilingi tunazisaka kwa tabu, kwa jasho jingi, hasira na adhabu. Siku za ushindi tuna kila sababu kuenjoy, kufurahi na mabesti zetu. Hey DJ, weka ngoma,
weka ngoma, tunywe tulewe sisi na marafiki.
Hey DJ, weka ngoma,
weka ngoma, tunywe tulewe hata na wanafiki.
Tuko
Kali kali zitushike, genge ya baton afro reggae. Leo kando yangu minikona bebe, she's a party animal. Kama sherea naipiga non-stop, anavyo wine ndo minataka mo. Anafanya, naitaka, naitaka, naitaka taka sana. Na mamore wote wanangam, madansa wakulipwa leo wamepata form. Na nimepata mtoto, and she's the one. Anafanya, naitaka, naitaka, naitaka taka sana.
Hey DJ, weka ngoma, weka ngoma, ilero inapenda. Hey DJ, weka ngoma, weka ngoma, ilero inapenda. Tuko aluta, jaba imeshika.
This guy from another nation, tulkutana mahali kwa filling station. Kijana top tier going for vacation, na yeni kama mi, same destination. You don't know what me like, but I know what you like. Anapenda reggae music and that's what I like. That's just me life, minapenda hizo vibe. You need a fine girl, fine booty can wine. Tell the DJ, weka nirombose hapo. Alligator, alafu anashika chako. Yeni beta, see you later. Mimi nitaileta na kijana na roesa.
Hey DJ,